DatimSafi.com. Wamechokoza mana.
Kwaishima natizika na penzi lako, icharaze kama mtoto, pekupeku kama mpoto, nasafa kwa ajili yako, mama watoto wangu watoto. Najizika na habari yako, nicharanzi kama mtoto, peku kama mpoto, nasafa kwa ajili yako, mama watoto wangu watoto. Siniache mimi, siniache JJ, siniache mimi, siniache wewe, siniache baby, siniache JJ, siniache mimi, siniache wewe. Kusa mapigo ya moyo yanadunda tititi, kinyacha mazishi, nyumba magari ya kwao, ya kwetu TVS pamba nyepesi, na sifanani na wewe, kweza wa bichi busti za ngisi.
Siniache baby, siniache JJ, siniache mimi, siniache wewe, siniache baby, siniache JJ, siniache mimi, siniache wewe.
Kamtende sinchane kawembe na nizidise mao, kwa heshima tuipende, famili tuijenge, midogo dogo stop, nitakutunza kamtende sinchane kawembe na nizidise mao, kwa heshima tuipende, famili tuijenge.
Siniache baby, siniache JJ, siniache baby,
napopiga na lupicha cheki na vupi bana loista, kama simba nyikani na vimba, wakina kasongo na chinja
kwaishina kasongo. Kasongo mbona weo kina kasongo? Kasongo mbona weo
kwaishima? Aqua respect the big boss of the framework. Aqua respect the manager dunia. Aqua respect the man that is a big boss. Aqua respect the boss yasani. Aqua respect the one who publish classic. Aqua respect the one who makes us smart. We're more pushy. Aqua respect the one who makes us do so.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DatimSafi.com.